them a oh. What it is? One and go oh. Say my eh. Any oh. One and go eh. Say my oh. What it is? Kubali, wote chamalangu tunapali, kalingoma zangu atunabali, nani zaidi yangu atulali, mapopo enzangu mone, yule pale anacheza mdumange, sosegele atupingani wanangu, yule kule anacheza segele, sogea mbele atupingani wanangu. Aliye sinzia, tunamtimua. Akileto bishi, tunambandua. Yule dada, amejibinua, amejichanua. Chini ya kikamata mdogo mdogo na bambia. Yule pale, anacheza mdumange. Sosegele, atupingani wanangu. Yule kule anacheza segele, sogea mbele atupingani wanangu. Sema oh, wote eh, wanangu oh. Sema eh, yani oh, wanangu eh. Sema oh. Jamani chonde, usini kanyage, litero tokea, tutaona na wabaya. Chonde, chonde, usini kanyage, litero tokea, tutaona na wabaya. Tunalombaya, tutaona na wabaya. Mama, uwe bingwa madeni ana kazi la mpea. Malaya changu do, penda pombe na sigara. Ana taera, wakigogo mbagara. Uwa mwana nyamara, yani oh mwanangu. Uendo chamarangu, nimesaka kote sikuoni chafu yangu jangala. Sema oh, wote eh. Wanangu oh, oh, oh. Sema eh, yani oh, oh, oh. Wanangu eh, sema oh, oh, oh. Wote eh. Sema ajib, 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 ajib. Na Ibrahim ajib, ajib. Ayo Kenny, mbo mwitu OG, G. Awe mwanangu led the boy, boy.